Zenwap.com.
Abba, kutoka, hello.
Sounds bad.
Abba,
story of my life so far. Yani moto juu ya moto, story of my life so far. Fire on fire. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatoboa na sufuria. Nilikotoka bila una soda, mkilo jiwe hiyo ni siku kwa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatoboa na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpaka kanawe miguu. Mama single mala, shule sijasoma, ila mtawi nifunza kupambana. Niko mina maza madeni kila kona kama movie. Oh, alhamdulillah. Atukufuru Mungu, basa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, oh Saidi Rugumi wata usemi. Maisha matamu, Abeti Malu wata usemi. Maisha matamu, oh Mohamed Mchengero wata usemi.
Alhamdulillah.
Atumkufuru Mungu, basa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life.